majongo, unavyona tana kutembea. Kipenzi wa mwendo, taratibu ka unachechemea. Karanga za saida, mabomka tupo Al-Qaida. Atari so kawaida, akisakata rumba na hita. Okay, dansi kidogo, uno ya pali wa Kongo. Yeah, yeah, kwa mikogo, nona kama unapinda mugongo. Na unadondo sho, pom, 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 pom. You say pom, 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 pom. Embo waonyeshe mbona bado.
Na show them.
Twende ado ado. Give it to me, give it to me. Go down low 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 low. Andani unavyo bigiri bigiri. Digiri digiri. Kakara kikiri. Tufanye mambo mpaka lukwiri.
I say, Toto HD. Kwanza na mfuri ya miwani. Na mpiga jicho kama na muona ndani. Shapoteza plani na change gear angani. Mana kili kama kili shatangulia nyumbani. Sasa na nipaga wish. Mesha on a sign. Kama na mkubali na natamani design. Ni was chasing kwenye dance floor. Na mvuta gizan. Na sinaga by show baby. Atamkia chumbani. I say, da 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 da. Kamata shika mazaga zaga. Puzi zake kuji mwaga mwaga. Kainama makainuka mada mada.
Okay, dance kidogo.
Dance
uno ya pali wa Kongo.
Dance na Mr. Kudu ya
kwa mikogo.
The comedy
nona kama
king
unapinda
class.
Mugongo na utadondo shop. Pom 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 pom. You say pom pom.
Classic music.